கோமாங்கை 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 கோமாங்கை. Matongi mabe, misale la pe mabe. 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 Komangai, 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 komangai.
Suena niningo, mamá gana yo toco, suena niningo, mamá gana yo toco, suena niningo.
Matongi mabe, bisale la pe mabe, matongi mabe, bisale la pe mabe, matongi mabe, bisale la pe mabe, matongi mabe, bisale la pe mabe.
Matongi mabe, bisale la pe mabe.